Oloyo wankira pebwe ongaivome atisinkwanisa orapa awe chisaifa chanyowa nchiri different ichi. Nitile nika saifa fela kakanja kakaiche mezi fela mane kanosika enzi fela mane different kwa tuma saifa toba selikuzu sababa vamu marapa kantimane ababili vikuti kantimane favoko ni buhale ni wakiti na vita fela mane nitipa zama setinge wena so na kutimba ansala tafela za kuwambola za lusebo mane muzive fela kwa doko zama setinge kaoke na mane nika kuna tafela Lubaka, usiba pale lifila kwa timu kulu yanga music ni muko biti Kwa banyi nivaka playboy ni wanikila kiwa na baba ni supporter Avani tuwe liri neke niwele papa sibani nanula vainzi fila nina Kwa tuko basa nifafila mane ni jimwela Lipina zenye zosa aweza babi nisa mafanzi fila mane bala terela Voko ye kakao fila mane bahu utwela Inge tayelo kakuli fila ni wuhali Bamba jela sivaka wela fafasti Foko ya gafila mane soli ya batimba Baba ngata ba soli banutwe la fila mune Kama saifa yeni wumula Papiti bro fila luna aloku Isike mae kalelwa mafanzi Mutabila kutikie wizi chwa lekela pumbuka Nitilefa kutututula tumarapa Tututu nani fila mane ni mkuni Mkati marapeko mchinye ngo wazive kai Chivesha namba tu ichimanjo mchinye ngo ka
Aha Kuti 24 ni tumela kumina mafanzi Kasishe mose musaliku ni bonisa Neke ni wela fafasi amuzwafi Musa inze nina fila kwa toko Ala mulimu haekeze fawo pilo wa mina Amufu ya ule kalika kao filaze musaliku yeza Nikaba nime nani na kumimata Neke bama setingi kabakala kubule la fila za buhata Kutijie wizi yene mulumba kila fila pulizi Isike manenuka nisanzi nimina Nibata kuliva believe Ala mara Papa baba mufaba nutu la fila muna Avala tiku nivona fila ingeni ya fila manifapata Aba kwa nivau nivafiti lekali Baba takulika nisana sila basi ya kurapa ni chinchize kali Tuwela fila nivanyunge ingelu nyunga ndambo nivakatalize Inge parose wapalelwa kusoba fila mane isho keleba ikalelwa Pipo nisikazu sakale sisa iye pakewa kala kulo tisa nimi yo kwa polisi Nivitili kiyo mani wizi anikoni kuli wala wani Kila playbo taxi wizi Yesi boy famu nko lati music Lenga music Sky TNC